రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబే అంగజమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షనిల్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefaton kenya tamoltan guyan arra amaji digdami sagal barakuma lama abdigdami tok kesumesitun kesanarra antujube horati robider berona molni siyasa kongresa federalawa oromo bojawar mahamedi fobo bakala garbafa mana murti tiyatani turan namonni kurna heddun uffata kello uffatani addecho hordofuf fusanitin gari rebaman kan qabamani hidamani jedu mati jara hidamani kesa director communication commissioner finfinnemo policy na moto ufata kello ufachun je qamakasani motum marat iba gochu yalan sadetami tok qabe hide ture gari gallakisamani kan qoratama jiru jedan kenya af somalian wal muddin sa kesa jiran wal ibde biye somalia kesa tu umame kesa anarkan qabu jetti kenyan lamanu gaba sale odubo dati president biden immana moto gara united states tu godanani ilallate ఓర్కా వీసా నమోత బియ్యోత ముస్లిమాఫ్ బియ్యోత ఆఫ్రికార్రా గరబియ్యతిత్ గొడానని లాల్చిసే ఉగ్ర ప్రెసిడెంట్ ఇండ్రాని డొనాల్డ్ ట్రంప్ కా అనిత్రన్ గరగల్చని జ్రన్ కనజచ్చున్ గుడాంతత యునైటెడ్ స్టేట్స్ కేస జ్రాతనిఫ్ నమోత బియ్యోత అలార్రా గరకనత్ ఇమలనిఫ్ మాల్జచ్చున్
ఓగేస సేరా ఇమ్మ గుడాంతత దుబ్బిస్నే జ్రా కొప్పి కెన్య కడగెన్యఫ్ దుబ్బిస్నేర్రా కేసత్తిత్ దేబినా
hanga tumro saganta kenyat nwalin turan afera kenya geffato ta kenya producer in tamsas har abrahan ailu tamsas internetif media hawasu makak indesitumo tigist gameti odu adunyaf
gara namotten sindabarsa
akamoltan geffato ta kenya odu narraf kam kuno waransa tigray ke sat gege samajiru mormudan akawasna dunya iral somnon ittisabi yole sa etiopia fertra nanno sane ke sat gege sajiran jiran dabsi su kannen gafatan lamme wal etiopia kumota tilakkawman kale sawajira ministry imala united states durat hirabani jiru embassy in etiopia kana washington dc jirus imakana ratide beken nejira gabasa abtamu siyum bakasalet targamun qindese tujubetu des
తన కన్నెన్ కుమార్ లకోమన్ కలేస మినిస్ట్రీ ఇమాలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫుల్లెట్ తిరిర మోర్మి గెగ్గేసని జరన్ ఇండేసితోని ఫర్మాతోని హిరిరకన రేడియో సగలే అమెరికా అక్కస్టేచ్చున్ ఇప్సన్
የዛሬውን ሰለማዊ ሰልፍ ያዘጋጀነው ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ዛሬ ማጥፋት ጦርነትን
በመ ሂሪራ ነጋ ካንሃራ ከቆጴስነፍ ፍጥን ሰሰኚ ኡመተ ትግራይ ረት ለብሰም ሞርሙፍ ጀቻ ጀራን ቅንዴስቶን ኩነ ከጀራንት ሐዋሲ አዱኛ አጀቻ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፍምኖት ኤርትራን ራወተም አከዳብሲ ሱጋፈቹፍ ባኔ ጀራን ፍጥን ሰሰኚ ዱሚንሶ ጎሳፍ ገርጋር ሰነሞማ ኡግሩን ያካወን ሞርሙቶን ኩንተሬ ሰንከሳቲ ሂሪራ ካናፍ ዴቢ ካንከነን United States ambassador Ethiopia fisuma ragga radio sagale America fakke himanit himannalen yaatan kanunde inqabanne dugan kan ittanqatu jedan
ehin hon bilo miyadergebet minin mekniyat yello zegochin lemadan yeserran yallo
motumman kana tay jede wan goduf sababato kullen qabu lamiwon olju fojeta jira martinu lamiwon kenya jedan motumman nanno sana tasgabbesu akkasumas caasare TPLFin mancaan debise ijara jira jedan obofsum ittifufanis motumman bufatalem anyata dawaf meshalen barbaachisan kabron rarab saman sagaltama ulnde sera jedaniru TPLF nanno sana utum baqatindr kannin sabatin sadabamu tigray kesa gumachan yakamto to kudasadi ol manahida kesa gaddi se jedani umnonni motumma ajjecha bifa kaminu rawanne jechun halaniru hirir kalesa namota TPLF bra buar gataturan kannin ummat afan fajjesanif karo fatanin qindaye jedan jechudan habtamu siyum gaba sera
tokumma motum motat ambassadorumma united states if president biden in kakadimaman linda thomas greenfield hal ethiopia ke sakal sayaddesetaw dubatanijiru manamare murti sera united states sit korena riro ala kadimama sani raggasisu jecha qoranna gegge serratti tiyatani enna dugaban ከኮሚሽን ንምርገነሙ ማተኩማ ሞት ሞታ ወራንሰ ትግራይ ከሰት ጌጌ ሰመራ ካንከ ይራርሶ መተረጋ ጅሩ ጀደን ወልቀብሲሱ ዳንጋ ፍዲያቴፍ ዴዲ ከነኒን ከነዱበተን ቶማስ ግሪንፊልድ ወጎተ ሰዲሩ ረብየ ከነጀጃቱሬ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ ሃራስ ጀጃቱሬ ኡመተ ቢየቲ ገረበር አዲናት ጌሱ ራፍ ጨራሌ ጅረኒሌ ጀጃቱሬ አመገሩ ኡመት መሳኒ ረት ወራንሰ ከሰሰነኒ ጅሩ ከጀረን ተኩማ ሞት ሞታት ካድመምቱን አምባሳደራ ዩናይትድ ስቴትስ አራንኩን ተኩማ ሞት ሞታት ኢመከነው ፍትፉደቴ አካታት ዴቢከኑ ኢላሉን በርባች ሳከተይዱበተን ሃል ጅረኝነ ሞማት ትግራይ ከሳይ አደሳተው ከዱበተን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ማለከ ትግራይ ከሰት ታጅሩ ላሉዳፍ አቆጀቶ ተገርጋርሳብ ጃርሚያሌ ዳፍ ኡላንሳ ቀሜ ሃልሚ ጀሰሙ ታሲሱ ቀምና ኢትፉፈሞ ፕሬዝዳንቲፍ ሙሚቸ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ወሊን ዋነቺ ታጅሩ ላልቺሴ ማሪ ኡጋረቱን ዳይፍ ባናቴ ጌጌሱ ቀብነ ጀዴ ያዳ ጀደን ኢትፉፉዳንስ ዋንጎቻጅራን ከነ አከዳበን ወራንሰከዳበኒፊ ሃለቺ ትዴማጅሩ ገርጡምራት ተከፍደን ኢትጭችኔ ተርካንፊሌ በርባቺ ሶታን ፉረቹ ቀምና ጀረን ተኩማ ሞቱም ሞታት ካድመምቱን አምባሳደራ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ኮሚሽነር ድምበቀቶታ ወላናን ከተኩማ ሞቱም ሞታ ፊሊፖ ግራንዲ ሃለ ትግራይ ከሳ ፋለ በቀቶ ኔርትራና ንቸ ከሰ ቁበተን ትጅራን ጥንጠሉዳፍ ጀቸ የሮማ ኢትዮጵያ ሴነኒ ጅሩ ሚስተር ግራንዲ ናኖ ትግራይ ትመሉ ሳኒ ዱራ ሚኒስተር ነጋ ኢትዮጵያ ፊ ዱረቴሱ ኮሬ ሚኒስተር ወታው ጂወን ጋርጋር ሰነሞማ ትግራይ ከሳ ተወቹፍ አበቴ ከታን አደ ሙፈሪያት ከሚል ወጂ ወልገውዳን ዱበተን ጅሩ ኡመተናኖ ትግራይ ከሳራኮፍ ሳጥ ለመገርጋሩ ዳፍ ጨራቂ ጎደማጅሩ ላልቺ ሱዳን ኮሚሽነር ቾላና ኢመበቀቶታ ከተኩማ ሞቱሞታ ፊሊፖ ግራንዲ ፍብሰከኑ ሳኒ ጋዝጤሶ ተትዱበተን ጅሩ አደሙ ፈሪያት ጃርሚያን ኢመበቀቶታ ከተኩማ ሞቱሞታ ዩኤንኤችሲአር ሞራሌ በቀቶታ ከትግራይ ከሳ ሰነከሳ አገተኩ ደቀቡ አከንደንደኝ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጦርኩሳት ያዶ ቀቡ ይብሴቱሬ ዳወናን ወገና ጃርመይቻ ከነማኩን ሞራሌ ሰለሳን ደቀብሲ ሳፍቂሳ ዋኒ ፈትቤ ከመንጅሩ ጀቹዳን መለስካቹ አማስን ስነራ ገባሴጅራ ወልዳን ፈኖዲ ማ ኢትዮጵያ ትግራይ ከሰጥ 100 ሚሊዮን ሰዲ ኦልተው ገርጋሩፍ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ሰገል ከሪሰበርባችሁ ተው በክሲሴ ፌዴሬሽን ፈኖዲ ማፍ ባቲ ዲማ ይድለዱኛስ ገርጋርሱ መከናፍ ፍራንኪ ስዊስ ቢሊዮን ድደሚቶር በጀቹን ቀርሺ ቢሊዮን ተኮፍ ቀጥ ኢለ መከሪሰበርባችሁ ተው ከንየት ይወተው ኮሬን ፈኖ ዲማድ ለዱኛስ ገመሳቲን ኡመተ ትግራይ ከሰጥረ ከተገነ ጋርጋሩፍ ቀርሺ ቢሊዮን ለማፍ ሚሊዮን አፍርተሚ ቶር በጋፈቴ ጅራ ወልዳን ፈኖ ዲማ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽንን ፈኖ ዲማፍ ባቲ ዲማድ ለዱኛ ኢብሰወኖን ከነኒ ለከበክስ ሰኒቲ ሱዳኒፍ ጀቡቲን ጄቀመት የኛ ከነከየን ሃለ ወልቀበቴን ደገርስ አገማ ጎደኒፊ ጎቹፍ ከሮርፈተን ባጀተ ሳምበር ባጅ ወጅን ከወል መዳልተው ኢብሰ ሚዲያ ለዱኛፍ ከነኒን ወጪ ሰንጅሩ ኢብሰ ኮንፈረንስ ቪዲዮዳን አረከነኒን ፕሬዝዳንት ወልዳፈኖ ዲማ ወበራቶላ ኡመተ ትግራይ ከሰትረከተ ሚሊዮን ሰገሊ ኦል ጋርጋሩፍ ጃርሚያን ሳኒ ወጋቶ ኮትቆፋ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ሰገል ከሪሰበርባቺ ሱተው ወጪ ሰንጀቹዳን መስፍን ራጌ ገባ ሰጅራ ጠግፈቶ ተገኛው ዱና ራፍቀም ኮልም
ከአጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ደጨመነ ሙርቲ ጃዋር መሐመድ ፋውርድ ፉዳፍ ገረመነ ሙርቲ ኦላና ለደታ ከነን ለቀንከሳ ለሞኒ ሰደተምን ሂደሙሳኒ ፖሊሲን በክሰሴጅራ ከነን ሂደመንኩን ሆከረካሱ ከነን ያደኒ ትራኒ ጀራ ፖሊሲን ናኑ ሰነ ከነን ትራኒፍ ለሞኒ ጃነር ገንገመሳኒን ለሞኒ ሱን ደገርሰ ጃዋር መሐመድ ፋፍ ቀበን ኢብሱፍ ሁጩ ቢፈከይሎ ኡፈተኒ ገራ ደደጨቻ ሰይኑፍ ኤጋ ትራን ጀቹን ኢብሳን ሙክታር ጀማል ቱገባሴ
ነሞተ ጉያሮቢ ደርቤ ደደጨ ወቦ ጃዋር ስራጅ መሐመድ ፋሁር ዶፉዳፍ ማነሙርቲ ኦል አና ፌደራላ ልደታቲ አርገሙቲ አርገማኒቲ ኒንጀደን ሄዱ ኢሳኒ ከነን ሰደተማ ኦል ተኡ ፖሊሲን ሂዱ ዱበተን ነሞኒ አችጅረን ነምኒ መቃንስ አከጣ ሀምሁን በርባኔፊ ታቴ ከነ አችቲ አርጉሲ ዱበተ ነሞኒ ኩኒን ኡፈተ ኬሎ ኡፈተኒቲኒን ገመ ደደቻ ሴኑ ዳፍ ሂሪረ ኤገታቲኒን ከንጅረን ተኡ አርጉ ዱበቲ
ኡፈተ ሃሉ ኬሎ ቀቡ ኡፈተኒ ሄደምቱ ተሲያሳቲ ፍሪገር ሰቀበኒ አገር ሲሱፉን ደምቶች ተለርጌ በሩ ጋፍች ገኙ እታኒን ቀበኒ ዴማጁ ነው ወርዚ ቀበመንሱኒ ወርካን miilaan fuudhanii poolisiin Finfinnee isaan nutti marsisanii fuudhee deemaa ture. Gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii dubbisee barnaadha. Isa irratti hidhamanii gabee isaanii immoo makiinaadhaan deemanii.
Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa ture galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnellee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiniin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiniin mana hidhaa nu geessan jedha.
Wajjaa fanneerraa deebi'aa hidhas keelloo uffatanii seenamoo hidhas safaruma irratti arginu argamtanii hidhas achii mana kakumaammii deemne. Oromoon tokko tokko achumatti dhufuutti kaan warri deddeebisan utuu isaanii hojiin teenye suuraa fa'aa kaanii amma taambaanii teenyu. Waraanni olitti gale. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dawwallee silkii beekan chuchoo fi goggoodhaa jedhan silkii keenya nu akka sassaabanii achitti nu keessa miila.
Achi booda akkamiin baatan?
Nu qoratanii tokko tokkoon hunda keenya. Warra isaanii gar tokko irra gorsanii warra nama torbaatamaa gar tokko irra dhaaban. Nuunimmoo nama soddomii torba bakka tokko nu dhaaban. In qoratan hundumayyuu. Achi isaan nu qoratanii tokko tokkoon nu qoratanii takka kaayedhu takka jilgeenfa hin ququphanaayedhu as deemsisu achi deebisu. Gaafa warra torbaatamaa mana tokkotti ol galchan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadha akkasii hin dalagalleedhaan. Achi gaafa nuun achi dalagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa. Warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokko tokkoon bakkeetti nu deemsisan. Saayitii lama keessan bee obbolaa kootu bakkee dhaabbateen eegi.
Dhimma hidhaa namoota kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan
dubbi himaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee
Kumaandar Faasikaa Faantaa akkas jedhu.
በቡድን ሆነው ህዝቡን ለማሸበር ከተማ ላይ ሁከት ለመፍጠር እና ግርግር ለመፍጠር በማሰብ
ኬሎ ፈተኒ ገሬን ኡመተ ሾሮርኬሱፍ በከገረገራቲ ዱፉ ኢሳኒ ኦዴፈኖን ዱርሴ ዋን ኑገሄፍ ነሞተ ሰደተሚ ቶኮ ቀብኔ ከነን አፍርተሚ ሰደታን እረቲ ቆረና ታሳቲኒን ጅራ ከነን ሀፈን ድምቻ ወሊን ወልቲ ዱፌኛ ከለቲ ዋን ሂን ቀብኔፍ ጎርሳን አከገዲ ዲፋመን ታሲፍኒ ጀደን Kumaandar Faasikaan ummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Kumaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffatanis taatee mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiin gaafatameef. ኮማንደር ፋሲካን አከስ ጀደን
አው በቀጥታ ልብስ ለብሶ መቃወምም በራሱ ወንጀል አይደለም ማንም ሰው መቃወም ይችላል
ወፈተ ከሎ ኡፈቹን ይከሚቲ ሞርሞኒስ ይከሚቲ ገሩ ወልት ሄዱማተኒ ናኖ መነ ሙርቲቲ ዋን ዱፈኒፍ ረኮን ኡማሙ መለ ረኮን ኩን አሞ ድም ኦቦ ጀዋር መሐመድ ፋቆፈ ኦሶ ሂንታኔ ማልቱ ዱበጅራ ከንጀዱቱን ያደሳ ጀደን ኮማንደር ፋሲካን Kumaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabataman poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhaniitiin waan dubbatan hin qaban. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan torban kana walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Somaaliyaaf kutaa Jubilaand gidduutti uumame. Namoonni 20 ol ittiin ajjeefaman tuqatte jechuun ka Somaaliyaan himatte haaltee jirti. Somaaliyaan muddama siyaasaaf sabatiinsi dhabamuusaa keessa harki hollaashee akka jiru cimsitee dubbattee jedha gabaasi Mohaammed Yusuf. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa Siiras Oogunaa Naayiroobii keessatti ibsatuu ta'uuf kennaniin biyyi isaanii muddama bulchiinsa Maqdishoo fi kutaa federaalaa Jubilaand jiru waliin hidhata tokko iyyuu hin qabu jedhu.
As a country, we want to state very clearly and categorically. That we will not accept to be drawn into internal politics.
Akka biyyaatti dhimma siyaasaa keessoo ka Somaaliyaa keessa hirmaachuu isa jedhu akka hin simanne ifaaf ifatti ibsuu barbaanna. Kanaaf hoogganni Somaaliyaa martinuu Keeniyaa gara dhimma isaanii keessootti harkisuu irraa akka of qusatan gaafanna. Nageenyi akka bu'uuf dhiibbaa gochuutti fufna. Hoogganoonni Somaaliyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa jiru mariin furuu akka danda'an ni gaafanna jedhan. Wixata darbe humnoonni Jubilaandiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa naannoo daangaa Keeniyaaf Somaaliyaatti kan argamu magala beled hawit walitti buwani jiran lola sananis namoni digdami tokko yoduan irraidun sani jolle yotaan yotiqata namoni kuma soddom qe ofirra godanu jarmolin gargar sanamoma beksaniru durbin mustafa abdullah beled hawkesa balan madawu kan ragayo taw maqdisho kesatti wallan sa egum safayya fudata jiran
ma malin ke sinin ta dagal ke
kan banyu politiko ti murtaran halelame ijollege sangito kuma dani shan duaniru ijollen durbalam gargar sa iddo argataniru isani siyo tiqqate guyyota jatama hospitala kesatru ijolle durbasana kesa tokku garashe rami dan kan gayo taw harkishe cabera shen tokkomo harkaf mille shetu cabe jedan ministero de fanno somalia osman dubbe hala sagama gamuf kamisa kalesa magalatti enna dawotan biyisani nagan akkabu barbaddi garu halella kesaf ala kamiyu ofirra ittisti jedan
hanu kuguleysana naad walba ina soo weerarta hanu kuguleysana naad uga dudaa dabada iyo aad uga gudaha ina waxan rabnaa
nabad kana leela nurato eenyu neenjifanna diinota kenya biye kesaf ala jiranis neenjifanna nuti naga barbaanna ulumma gaari barbaanna obbulumma barbaanna garu namoonnan gitokko sana ubachuun barbaadan magaalaaneen kenya naga akkataan barbaanna jubland gedof beledhaun naga akkataan barbaanna namoonni tokko tokko sana hubachuu innaadidan innaasan filmaata nuti qabnu ofii keenyarraa ittisuudha jedhan somaaliyaan bakka mootummaan qabatee jiru irratti leellaa oofuuf jecha keeniyaan humnoota jubland hidhachiistii jechuun himatti aangawoonni keeniyaa garuu himannaa sana ni haalan dubbiimaan mootummaa keeniyaa ognaan keeniyaan somaaliyaa akka gargaartu ta'uu isheef somaaliyaan isheen nagaa qabdu biyya isaaniif bu'a qabeetti akka taate dubbatu
if this is a country where they run to institutions of violence.
Yo biyye kun gara ho karat biyye tisena mutai attamit biyye biyye kabroje kuta udandenya. Eye biyye da hata fitru fani ugumat Kenya af Somalia je kun debi hama kabata ajaran. Kenyan bakato ta Somalia kumari balamaf kumator batam biyye ke sumbesi tu yotat kanneen kurno kuman lakkaaman magaalaa xixiqqo keessa hojjetanii jiraatu biyyattiin gaanfa afrikaa kun loltoonni amisoom kan keessa jiran yoo ta'u kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa soomaaliyaa fonqolchuuf ka lolu garee al-shabaabitti akka duulullee ni gargaarraa jedhan. kan dhaggeeffataa jirtan as waashingtan dc irraa ka darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophiitti aanutti ceena. dhageenyeef dubbisnerraa. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waajjira akkuma qabatanitti guyyaa duraa dhimma godaantotaaf uggura imalaa biyyoota Islaamaaf Afrikaarraa Tiraampitti gargaaramaa turan akka dhaabatu ajaja dabarsan. Kana jechuun Ameerikaafis ta'e godaantotaaf maal jechuudha? Abukaatoo dhimma immigireeshiniif kanneen biroo kataan obbo Israa'el Goobanaa Seen Pool Minisootaarraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Obbo Israa'el akkas jechuun deebii kennuun jalqaban.
President Trump waa'ee immigireeshinii irratti executive orderii inni dabarsaa ture poolisii irraa madda. Jalqabuma atuu pirezidaantiin ta'iniin dura amma danda'ametti namoonni biyya alaa akka Yuunaayitid Isteetsii hillinnee fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota isaatiitti haasa'aa ture. President Trump erga dhaqee pirezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanuma hojiirra ooshee jechuudha waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa kan gallee pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkofaa ijoollee cidhumaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyama jireenyaa argataniif isa Obaamaan baase diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhiphisaa dhufe kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarse. Amma gaa President Biden wanti isaan godhanii amajjii 20 taayitaa irra dhufu aduma sana seera Trump baase sana akka jirutti diige.
President Biden yaada Trump kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa?
Garaagarummaa pirezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu pirezidaant Tiraampi namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin galle antaa immigiraantii poolisii qaba. Fuullee dhumatti waa'ee namoota diidaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu kallattii dhumaan akkasitti naasa'in malee hojii isaa kana fakkaata. Garuu Baayiden yeroo dhufee silxaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee tokkoffa executive order inni mallatteesse seera Trump executive orderiin ambaase akka jirutti diige. Innis maal fakkaata yoo jennee haasofne inni tokkoffaani waa'ee namoonni biyya musliimaarraa akka biyya kanaan galle Muslim Travel Ban jedhama. Trump akkuma guyyaa sirtaana qabateenitu seera sana baase musliimarraa biyya kana biyya afur jedheeti sabootteillee itti daddabalaa ture. Trump waa'ee immigireeshinii ilaalchise executive orderii 400 dabarse kana asaayilamii kana dadda asaayilamii jijjiiruu hin danda'u garuu waa tokko ciccimsaa ture. Isa kana akka inni hojiirran oollee Baayden hin dhaabee jechaadha. Lammataa border wall dallaani daangaa irratti haijaaramu jedhee 3 million meeqaanii hojii hojjisiisaa ture inni akka inni dhaabbatu godhe Baayden. Sadaffaa biyya kanatti waggaa 4 census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigirantiin yookiin non-immigirantiin akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Trump. Seerri isaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee iyyuu immoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuun namoonni biyya alaatii dhufan hundumti isaanii sensasii kana keessatti akka hin lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayden guyyaa jalqabaa isa diige. 4ffaa irratti daakaa waan jedhamu tokko anaafati waggaa fuulduraa murwaa'ee daakaa kana haasofneerra. Trump yeroo sultaana irra dhufu daakaa deferred action for childhood arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitii wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa deportedii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obamaan hojii irra ooshaa ture. Garreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Trump akka dhufe seera sana diige. Seera sana diigee seerri kun amma Supreme Courtitti illee deemee eeggachuu matiyoo diigamee ture. Ijoolleen xinnummaadhaan dhufanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf ayyamni irraa fuudhamuu qabu kan jedhu immoo Baayden iddoo isaatti deebise iddoo Obaamaa duriitti deebise jecha. Baay'ee ragaa wanti inni waa'ee immigireeshinii ilaalchisee kan inni baase wanti guddaan garuu waa'ee mirga namaatii wajjin wal qabatee deemu keessa keessatti namni baay'een warri hojii akkasii hojjetan waan kan beekanii wanti ta'e tokko wanti guddaani Trump yeroo dhufee sultaana qabatee warra akka biizinasitti mana hidhaa ijaaranii gara kontiraata doolaara 1985 baasuuniti. Namootaaf kontiraata kenne mana hidhaa ijaaraati namoota immigirantii itti hidhaa jedhe. Jarri kun for profit prison detention center jedhamu GEO group yookiin immoo core civic jedhaman kuni kampanii guguddaan kuni yeroo Trump pirezidaantummaadhaaf fiigaa ture isaaf horii kennaa turan saafii ta'ee fi inni isaanii fi dugda baasuudhaaf jedheeti yeroo pirezidaantii ta'u kontiraata birrii amma kanaatti kenne. Amma jarri kun akkaataa itti immigiraantii qaban kana yoo ilaalte baay'ee waan si gaddisiisudha. Haalli fayyaa isaanii hin eegamu achi keessatti fiizikalii abiyuuzd ta'u saayikoolojikaal sammuudhaan abiyuuzd ta'u koovidiitti ekspoozd ta'anii jiru kana riisarchiin hojjetamee IG'dhaa fi hardloodhaan riisarchiin hojjetame. Kunii maxxanfamee bahee jira waan bal'aadhaan. So amma Baayden gaafa guyyaa jalqabaa dhufee sultaana isaa qabatu guyyaa irraa kaasee for profit detention center warri nama baay'ee hidhuudhaan immigiraantii baay'ee qabachuudhaan isaanitu horii baay'ee hojjetatu jarri kun. So inni dhaabbachuu sarara jiraata jedhee sana dhaabe. Gara biraa wanti guddaan Baayden dhaabe namootni Afrikaa irraas haa ta'u Laatiin Ameerikaa haa ta'u karaa adda addaa irraa karaa Meksikoo kana lafa galuu turan. Bara Trump maal godhee yeroo namoonni asaalamii gaafachuudhaaf dhufanii haadhaaf ijoollee addaan baase maatiif ijoollee addaan baase ijoolleedhaa fi maatiin atuu waliin argin kan du'an jiru inni kaan kan biyya isaatti deebi'ee inni immoo hojjechuu dinnaan maal godhee namti dhufee karaa boordarii kanaa dhufee asaayilamii gaafatu dahannaa siyaasaa gaafatu biyya adda addaa irraa Afrikaa irraas haa ta'u biyya Laatiin Ameerikaa irraas haa ta'u karaa dhuma Meksikoo karaa daangaa cabsanii paaspoortii malalisaa turanii namoonni biyya keenyaa dhufan baay'ee isaaniitu ture kanaan dura. Dur maaltu ture namni tokko daangaa Yuunaayitid Isteets keessa dhiqeera taanaanii yeroo dhuma sana harka isaa kennee ani biyya kootti deebi'uu hin barbaadu yookiin hin danda'u jedhee dahannaa siyaasaa gaafachuu hin danda'a ture. Aba bara Trump kesa maltu ta e stay in Mexico. Naunti asylum igavatu amma asylum in kesif ilala muti Mexico kesa tur target etu achi border irra achi ariyatu re dechai. Biden akka dufeni serri kuni akka nijijiramu salajiratu baase. Cho executive order di etu baase wa immigration ilachi te. Kulundundu ka nagar sisu karora Biden wa immigranti irrati kabu. Immigrantin biyya kana akkamittiin akka isaan karaa dinagdee dhaabanii akkamittiin akka isaan karaa beekumsa adda addaa dhaabanii namoonni warra amma CEO Google jettu CEO kampanii guguddaa adda addaa immigrantiidha isaan biyya kanaaf akkamittiin akka isaan kontiribuutii godhan kan jedhu isarratti hundeeffamee jiru hedduu baasu.
Marii kanan xumurre wixata dhuf kutaa lammataatti fufna obbo Israa'el Goobanaa ni galateeffan. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Haala qilleensaa gannaa alaabaan kumaatamatti lakkaa'amu itti mirmirsaa turetti Joseph Robinet Biden Jr. waltajjii mana maree Ameerikaa duratti amajjii 20 darbe pirezidaantii Ameerikaa Saara 46 ta'uudhaan kakatanii aangootti ba'aniiru. Sirna eebbaa isaanii irratti pirezidaant Baayden haasaa dhageessisaniin Ameerikaanonni hundinuu tokko ta'uudhaan rakkoo biyyattii mudate furuun egeree isheetiif akka dhaabbatan waamicha godhan.
History, faith and reason show the way of unity.
Seenaa amantii fi sababaaleen daandii tokko mul'isu daandii tokkummaa tokko tokko keenyaan ulfinaa fi kabajaadhaan wal hubachuu qabna humna walii taanee dheekkamsa yookiin dallansuu dhaabuu dandeenya mufannaa jiru qabbaneessuu ni dandeenya haalli amma itti jirru haala seena qabeessa jeequmsaa fi rakkoolee mudatan itti furuu qabnudha sanaaf immoo malli tokkichi gamtaadha ture kan jedhan. Kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiin achi jiraniifis pirezidaant Baayden isaaniifis ergaa dhaamaniiru.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Michooma keenya addunyaa waliin qabaachaa turre deebisnee ijaaruudhaan hariiroo keenya itti fufna. Hariiroon kun immoo rakkoo kaleessaa furuuf yookiin isaan mana mudate keessaa ba'uuf qofa miti. Rakkoo boor mudachuu danda'uufis mala dha'uuf malee hoogganuu itti fufna. Sanammoo kan goonu humna keenya akka fakkeenyaatti mul'isnee osoo hin taane fakkeenya keenya akka mul'inaatti goneetu. Nageenya guddinaa fi tasgabbiitiif michuu cimaa fi amanamaa ni taanas ture kan jedhan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gaafa guyyaa eebba isaanii sana pirezidaant Baayden aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan dhimmoota hedduu irratti tarkaanfii fudhachuu kan isaan dandeessisu qabxiilee hedduu irratti mallatteessaniiru. Tarkaanfiilee kanneen keessaa inni jalqabaa Ameerikaa walta'iinsa dhimma qilleensa Paaris yookiin Paaris Climate Accord jedhamutti akka deebitu gochuu. Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHO'tti akka deebitu akkasumas. Uggura imalaa biyyoota irra jiriin isaanii musliima ta'anii haga tokko irratti akkasumas kanneen Afrikaa ta'an irratti murtaa'ee ture akka ka'u gochuufaan keessatti argama. Gama biraatiin ijaarsi dallaa daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo adda baasuu ariitiin akka dhaabbatus taasifameera. Pirezidaant Baayden tarkaanfii fudhataniin. Sirna eebba isaanii irratti Pirezidaant Baayden waamicha taasisan keessaa ummati Ameerikaa jalqabbii haaraatti akka seenu dhaaman. Dhaansa Ameerikaanotaatiif godhani kanaan seenaa Ameerikaa sodaa osoo hin taane abdii garaagarummaa osoo hin taane tokkummaa seenaa dhalootatti darbu kan Ameerikaan walabummaa ishee eegdee addunyaafis irra deebitee wabii taate jedhu barreessuu qabna jechuun pirezidaant Baayden dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00
ويتاتا انجاجيماتا قبي افان ورمون دبرسو سرات راوتا قبي بوريتين والد ديبنا نغاتب